Umebandisha maruhani kama vibe limekushika, ruka ruka kama niwa nyumbani. Tunakula gambe gambe gambe, tujibambe bambe bambe, mbegu tuzipande pande pande. Aye, watoto tuwa gande gande gande, tujichange change change, tena tuwa pambe pambe pambe. Wanapenda shere, mitungi tungi vana wejirushe, kila ziku kubare, kama kirungi ngoma ikushike. Kuna kina Shiro, Anita, leo mambo ni kublo, señorita. Kuna kina Shiro, Anita, leo mambo ni kublo, señorita. Vineno, vineno, nilisha vizo yaga. Kwanini kila gambe, nini chakukeraga. Kwanini kila gambe, nini chakukeraga.
Vineno, vineno, nilisha vizoeaga. Kwanini kila gambe, nini chakukeraga. Vineno, vineno, nilisha vizoeaga. Kwanini kila gambe, nini chakukeraga. Usinsumbue,
nini tena,
usinvuruge.
Ay, 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 ay,
usinsumbue.
Wacha nilebata.
It's double music.